daga artudun Allah tagi Adamu e Hawwa'u hambe woni artube e der duniyaru Allah halittake be boddum amma wande nyande sheidan wari hiliibe be kekkindanimo harbe tokkimo bikkoy mabbe bikkoy mabbe bikkoy mabbe be koy tokkibe har koy bonni der balde dudde wato duniyaru kalludum tan andi wadugo Allah bonni bernde saboda halittake neddo Allah bi mi yahay mi majjitina duniyaru fu berde mabbe njodake de kallude kawi neddo go oto tan wadi biyeye Allah inde makko Nuhu Allah bolwidi makko e dow cewa mo wada jirgihi makki mi lila ndiyam duddam wato majjitino jam duniyaru fu Nuhu bibbe mudun wato be puddi wato wadgo jirgihi kindon Konde nyande Nuhu i holla duniyaru wato Allah lilay ko majjitinta duniyaru wato tuube inder hakkeji modon garton waje Allah kila Allah alay majjitin go on to on tuubi amma onon say jalu dommo e tuubai inder hakkeji mabbe Allah liloy dabba ko iri dume didun didun gam Nuhu wada i der jirgihi mudun nane iri murya dun dabbo biji din gadata der jirgihi kin daga don Nuhu der bikkoy mudum be natti der jirgihi kin de be natti be fu sai Allah mabbi dammugal gal daga don diyan sai yofi ratatatatata yimbe wonbe yashi fuddi kulol Sabe ngadi ka figo dammugal ibe mboya.
No, no,
Amma Nuhu mabbita e dammugal ngal gam Allah mabbingal. Ndiya wadi ka tobugo maaki ko kaaje mabbi ndiyan dam. Yimbe wonbe yashi fu be ngala nder jirgihi kin be ngadi ka mayugo. Amma Nuhu fu ibikkoy mudun wonbe nder jirgihi kin hambe be mayayi. Joni mugunta duniyaru wadi deidei ibono yimbe denno Nuhu ibe ngujja ibe peba ibe monna ibe ngada zinadomma ibe njara giya ibe ngada halallaho ibe ngada sabani i Allah ibe ngada goddum wato mugunta domma Allah fu itai sherjana duniyaru domma joni dun sheria dun burai dun denno hallugo daga don wato be mugunta be njahay waje setan don be jarata wahala har abada amma Allah yida mayen ibe ngidi wato ngade yonki Allah bo inani en to jodotoden kishen sharia Nuhu bikkoy mudum be tokki dammugal jirgihi kin be kishi Yesu Kristi hanyu woni dammugal meden hande Yesu bi hanyu woni dammugal hanyu woni datal hanyu woni yonki wala kedido yaha e Allah saide waje am Datikin imakbiti joni awawai natta ander. Amma lokachi Allah sheryanta duniyaru awawata nattugo. Yesu joni fia dammugal maada yidi nattugo. Mo nattata ishembe saidema amakbita nimo ndemo natta. Tajabae makbitango mo berende maada joni mo natti nyendego awartae afia dammugal mako. Amma umakbae dammugal dow. Yesu biaimi andama so itatagadon. Alu Yesu natta bernde maada joni.